ndị shoji ishike nọ ebe kpụkwadịra ofu ebe furu ndị n'ụlọ ọnụ ndị shuke chileke wandị sadisi wandị shoji ọgbọgozilo chileke wufutabe ehụnọde uhehu kelomaze bonu ejiwe gara kwa barara leshinu jizọs tetara zront be emeke shilon teta zront ebe kpụtabe ga tichia kele nchi jihuwar ebe naọjasụ lenchitabohia ọla igwere igwe ndị nụmara oji chịtabe jir wuru nwobe ye jizọs lek ndị ọbụbụ nwoke ruo ibe duge ụnụ nemadụ mgbe iri lebọ lụkpọrọ lụmadụ kpọrọ iri obele nchịtabohia onu ndị isi oji ndị ju wa ndị bọgara enyafe wa ndị ejije kem gedikobele jerusalem n'oya anas bụ onye isi ndị isi uke chileke nọkwaholeke onu wa kaiafas mekpọ jon wa alexander mewara ibe bụ kpọ ndị shigba leri ndị isi uke chileke nọkọtakpa holekon ebedue woru ndị isi oji onu juedobele echi gajia ha be ike onye ebegide emihemihe onoya ọzọ onye jiruhianụ ume chileke ji chweta ofu agha sụve
nube ndụ isi mee ndụ bọgrenye isrel o doro anya nyala ihu na-ekpe anya ikpe ya ntanụ a bụ ka ikpe dure emere onye nọle mkpa bịa bụ ga-egide mee nwoke a gowekọrọ hụ a ọlọgụ nube ndụ nọleke a mee ihe bụ ndị isrel ngburugburu makwarụla ọbụ ike ke eva jizọs kraist onye nazareton be nwoke agụde wekọrọhụ pụrụla ihu unu a mbụ jizọs ono unu kpọchabarala ochebele onwe unu obenle chileke mekakwanụrụ ju emee ya oshila ọnwụ teta drụnzọz unu ọ jizọs ono obe ederu nke ya lekwa opu chileke sụ ọwa bụ mkpụmụ nube ndụ akpụlọ jikarụ mekarụ dụ abụrụ mkpụmụ agụdụlọ ọtọdụdụ onye ọzọ adụ ike azọtanyị gbagha jizọs kraist kpoloko ebe ọ dụkwa ịhụ onye ọzọ lee mgboko gburugburu chileke meru ga amara mbụ eva adụ ike dzọ nemat gbagha ka jizọs nọ nweke ya
ebenụmacha ga chịta ya ejọ na-asa kpakpa lekebe bụ nemat mmanụ abụdụla ebe nwụrụ ekwọ ojibenya enye gberuo abe lee chịtabe bụ ndụ ebele jizọs si asị gị ọbebe nwe edo n'ofu ga-enwoke ọ bụ emere onwe krọhọb fụkwara holek onu a ebe so chịtabe gebe tụgbalụf lolu ikponu gebe chiet ebe so
bụkpọ ọgụnụba anyị eme ndụ a ihe bụ jerusalem gburugburu madụwarụ taa lọv ebe chileke echile ka mee ga-enwoke a wekọrọhụ ọnụbata tụdụrụ ego ihe anyị eme getefuka shihi ala lindu ju bụkwa ga anyị yeshiarụ hevik ga-etefu ha ke nwoke onu ọzọ
ebeku achịtabe ga tụgharụbe ekem sogabe tefuta bayịkwa efa jizọs owegide bayịkwa efe ya jie ibele dide ọhọzọba chịta ya jon ju ya erube ọnụ sọ
n'ụgha n'agha hata bụ ole kara elihu chileke bụga anyị nụgeru chileke opu tọga anyị nụgeru unopu kele anyị taa ịkwa ha efu ihe anyị hụmarụ ju anụmakwa holenchi anyị
ejọ amasị barụbụ ọnwụ ike ju ahabe ebelasịa ebe ọdụdụ ibe ebe mar ebe a gbaba ọkpa nụ afabụ kele ndị ibe kele chileke kele ka ihe merenụ ofule nwoke ona emeru onwe kọrọ ọhụrụ ụzọ dụ biribiri onu nnọghatawarụ ụkpọrọ abalabụ aha ebe ọchịtabe ebe tụgbuo jefu ndị ebelebe asị je ga akọkọtara ve ivemive onu ndị isi uke chileke wandị bọgrenye onu furu onu ebe nụmacha ya vọ ebe gido bulanụ kwata efanụ chileke sọ
nna jehova bụ chileke dobere igwe dobe ala dobe zemin dobe ihe bulimi gụba onye gụdo ikumedo nsọ mee onye ike anyị bụ david onye shegerenwe oji ode sọ bụgụna kpara ihe ọha ma ọha gụdo ehe ehu aba hanyị hanyị ọ nwere nwa ya be ndị ife achọ eji izuke mmanụ ndị eze ndị ife nọdụ akwakọbeke ọgụ ndị isi izukọbe gaebe tuo nna jihu ọgụ mbụ gaebe tuo krish ọgụ ọ bụ ọkpọbo fulebe dukọbere le jerusalem leka mbụ herod mee pọnchọs pilet mee ndị ọha ọzọ mee ndụ isrel gaebe tuo ọkpọbe nwaṅụ bụ jizọs ihotarog. Oben livo noto korobro, geve meivye eche hawari dzilo no ge emi. Nta anna jivule na egbo onwe pang mashirany. Oyabu yenu anyi bende jirungo ujike leho, gany tatije shevili le kwa ke ipopungono. Yitaneka me gendive mewe kroh, teme ganyi gude efa Jesus, bongwango, donso no meshia ivo malenye ozodo babribir.
Ebe fuki aro no chilek, eko nebe nono, ngakota jijik, ume chileke jwejive. Ebe kwata jia hao joma chilek, ofonza gwedo. Tobo diabo, ndu kwero Lord Jesus bona jivuwege beha, toko tokba bronan, obuwe bronan, ovodo do nyovo asige kwado, libo mweru, pokeke ya. Ebe tokiwe mibe tokba be, barongba. Ndi shoji no da ansi yale dzidzo, godo enya, lena jivubu Jesus, shiwa longu teta zirondz, chileke kwata kwe meruwezi voma, pareka, gebeha. Ibe bukpo gebeha, homa zurive unkwe adorove. Ndungwerale, ozo olo, reshia ya. Chitaro ndi shojo okpugi ya. Anode kejiro nyemo nyokpugobu, genkpo nyeha. No gongru merive, Joseph mekwa rufonki ya no. Joseph ono, bonye Levi, onyangru le Cyprus. Ndi shoji, goro Barnabas. Beabo, onyano jonyo ozo okwikik. Yebeda wura leongweru re, kachiro okpugi ya, nokota ndi shoji.